الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matenda majifuga washitiba Allah tumwebaza Allah nebyengera byacha tuwadde tumusaba Allah sebyengera nokusasira kwe ku nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bagana banga basilamu olwaleero amawulire agali mu dduniya gegomuddu eyawasiza abakyala musanvu naye nga mu mbeera ey'okuwasa abakyala abo abasiraamu nga ffe twafunye ennyiike mu mitima n'eri abo abalina obuwomerevu bw'obukkiriza ekibeera nti emabega w'omuddu oyo abantu bangi tebannakimanya nti omuddu musamize bantu bangi tebannakimanya nti omuddu mushiriku awedde emirimu era nga mu kitundu eyo gyawangaalira Allahu tabaraka wa ta'ala yampangaalizaayokko okumala emyaka nga 8 saidize ye Naggalama kuba nali muyizi ku Naggalama Islamic Institute wabula ekifaananyi kye yajjiddemu era bamuyise haji n'amannya ga kisiraamu n'enkofiira twaliramu n'okubeera nti abaamugasse nabo batunuulirwa bosookera ku baamugasse mbamanyi omuli gwe bayita omuwali mu kasule musajja mukubi wa kitabo mulungi ku kyalo kwasula kwe nali nsula kiyitibwa Gomba Naggalama naye emyaka gyonna gye namalayo namusanga akuba ekitabo era namuleka akuba kitabo nga n'abakubi b'ebitabo si basiraamu kati yawooye abagole abo yawooye emigogo ena mwalimu oyo gwe bayita kasule naye nga musajja musamize mu mbeera ey'okuba ekitabo abakubi b'ekitabo mu Luwarabu kwabaddeko ne munne omulala ayitibwa Yunusu ne Sembuya nga bonna basajja bannabidia abazuuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ate kwogattira n'oli kasule okubeera nga nti ye asingawo kaawo musajja mukubi wa kitabo kati baawooye mushiriku munnaabwe olwaleero bukedde amawulire geetadde ku mwanjo nga balaga nti haji yawasiza abakyala 7 omulundi gumu oyo tayitibwa haji wabula musamize era n'amasabo ku kyalo gyawangalira bakiyita awangalira mbotuuke ekalagi nodde ekijjo bayitayo kijjo namasengere ye wali amasabo ge gyasawulira era teriririmu tegali 2 tegali 3 gawirako oyo musajja gwe mwalabye oba gwe mukyalaba eyalaze nti haji yakubye abakyala embaga omulundi gumu ng'ate basukka ku shariya betugamba ye n'alaga nti afunye abakyala 7 gattirako nti n'ababiri babadde bava mu famire mu nga baluganda oluvannyuma lw'okubeera nti basiramukidde mu kidaala babadde bakafiri ne basiramukira ku mbaga kwennyini shahada ne bagibatooza n'abeera nga yabawadde mbwa mahali mu mbeera efaanaganaku bwetu kale byonna bye mulaba temweraliikirira musajja si musiraamu bal musajja mushirikun billah mu mbeera efaanaganaku bwetyo bwe tweyingirako mu kitabo tuli mu kitabo ekiyitibwa sharuhu mukaffiratu dhunub li sheikh al islam ibun taimiya rahimahu llah rahmatan wasi'a omulundi ogwayita twalaba turuqu salamati min adhunub amakubo omwana adamu gakwata n'abeera nga awona okugwa mu mazambi twalaba ekkubo eryasooka nga sheikhi yassaamu amakuba agawerako wabula twalaba ekkuba eryasooka muraqabatullahi walhayau minhu okumanya nti allahu tabaraka wataala akulondoola ku buli nsonga yonna gyokola netulaba ekkuba eryokubiri mujahadatu nafsi okulwanyisa omwoyo gwo obutagwa mu mazambi n'okujjumbira okutya allahu tabaraka wataala tulaba ekkuba eryokusatu talabu lilimu omudde okuwona amazambi kunoonya kumanya kunoonya kumanya shaitaani yettanira nnyo abo abakola bye bakola nga tebalina irimu era bagwa mu mazambi bila adilla bila ilimu bwatyo ne basuula mu mbeera ey'okujoga allahu tabaraka wataala kati kyatteeka ku buli musiraamu okunoonya okumanya nga omumanyi omu bwe yagamba nti atafaqahu fi ddiini omuddu singa allah muwa okumanya alamatu ala husuni lkhatima kabonero akalaga nti mubuwangazi bwe ajja kufuna enkomerero ennungi era allah kyeyagamba nti man yuridu llahu bihi khaira yufaqihu fi ddiini allah gwaba ayagaliza akalungi amukengula mu ddiini allah nagamba nti innama yakhsha llaha min ibadihi alulama abasinga okutya allah mu baddu be bebalina okumanya kati okuwona amazambi talabu lilimu noonya irimu ojja kuwona amazambi ensonga endala gye twalaba mudawamatu ala al a'mali saliha ebbanga lyonna okwenywereza ala a'mali assaliha kukola emirimu emituufu egyo allahu tabaraka wataala gyayagala era gyasiima theni n'ensonga endala gye twalaba adduaa okusaba allahu tabaraka wataala abeere nga akutaasa embeera ezo mubaka edduwa gye yasaba allah allahuma inni asaluka alhuda wattuqa walafafa walghina ekibeera nti ensonga endala gye twalaba alhadar min suu lkhatima okubeera nga weekeka weewala okuwunzika obubi n'otuuka mu maaso ga allah ng'ofiiridde ku zambi omuddu waanaabeera n'ekyo mu mutima ng'ebbanga lyonna atya allah omusisinkanya malakul mautu nga naye ali mu zambi kiyinza okuyambako okubeera nga weewala amazambi ago beera obulamu bwo nga shughuli osinga gimalira mu kusinza allah wabidhikirihi n'okuleeta zikaari qiraatu lqurani wa mahabbati llah n'okwagala allah fi haali hayaatihi mumbeera zez'obuwangazi bo beera ng'owangalira mu mbeera yakwagala allahu tabaraka wataala ensonga erwaleero gye tugenda olaba nga tumaliriza eyitibwa attafakkaru fi lmaal attafakkaru fi lmaal sheikhi yagireeta ng'eraga omuddu okubeera nga afumintiriza idha tafakkara alabdu fi haali dduniya omuddu singa afumintiriza ku mbeera zino ez'edduniya wa innama marzaratu l akhira naye ng'akimanyidde ddala nti mu bunabe obw'edduniya buno mulina okuva ebyo byanaakungula ku akhira tuli mu dduniya naye ng'edduniya tugiriko okubeera nga tusiga bye tusiga bye tugenda okukungula fi l akhira watafakkaru n'omuntu singa afumintiriza fi kudumi ala rabbihi kubeera nga sawa yonna agenda kusisinkana allah wahdan wa furada agenda musisinkana bwomu bwannamunigina singa omuddu anakifumintirizako nti lugenda tuuka mu nnaku ng'abantu bonna mbalesiyo sisinkane allah bwomu watafakkaru fi lqabur singa omuddu afumintiriza asika ebirowoozo bye n'abiza ku kabbuli wa dhulmatuhu n'ekizikiza kyayo n'obwannamunigina bwayo owulidde n'ebibonerezo ebiriyo n'ebibuuzo ebiriyo n'akanyigo ka kabbuli n'afumintiriza ku kabbuli oba oli awo kiyinza okukuzza engulu n'otagwa mu mazambi wal qiyama omuddu singa anaafumintiriza ku kiyama ebinaabeerawo na ufumintiriza kunjuba Allah jagendo leta fil mahshal nga tuli mubaliru miru emayiri munge tuli waggulu mitwe tutuyana entuye zocha wasirata umudu singana ufumintiriza kukubiri sala etononga kaviri ebali wali wali ya marubu gakwa atabuli atambula ate wansi Allah yasayo muliro atenga yatugamba nti wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya tewali agenda liwo nakuliitako ekubeli eriti wasirata yawma alqiyama singono fuminjiriza kusirata oboli awo inzo obutagwa mazambi nokendeza walminzan singo muddu afumintiriza ku minzaani Allahu tabaraka wa taala jagendo leeta epima emibiri gyaffe epime n'emirimu gyaffe bakusseeko ng'olina omubiri munene musava watiba wano ku dduniya naye mubaka yagamba nti wala yazina inda llahi janaha bahuda bajaleeta essajja eddene nga terisitowa ku minzaani y'owekitiibwa Allah kusinga kawaatiro kansiri kale singo n'ofumintiriza ku minzaani eyo musiraamu kijja kuyambako okwesamba amazambi n'omanya nti olina kukola mirimu egyo Allahu tabaraka wa taala gyayagala okufumintiriza ku bitabo Allah byagenda otuwa abaffe kinakwasibwa mukono gwa ddyo oba gwa kkono kuba Allahu tabaraka wa taala yagamba nti abaddu bagambe mu hadithi alqudus qul innama hiya amalukum asiha lakum abasiraamu bagambe emirimu gye bakola mirimu gyabwe esola gyosala yiyo otegasa Allah kusibakusiba kuko zaka gyowaayo yiyo sadaka gyowaayo yiyo wasiha lakum Allah emirimu gyaffe agituterekera thumma owafeehum iya oluvanyuma wakitiibwa Allah agenda kugijjayo agitukwase yauma alqiyama faman wajada khayra alisanga emirimu gyenga gyegyo falyahmid Allah agenda kwebaza Allah waman wajada ghayra dhalik alisanga nga michafu Allah yagamba nti fala yalumanna illa nafsa tonenyanga muntu yenna okujjako onenyanga mwoyo gwo kati emitabo bigenda tuweebwa naye nga bagenda okikubikulira oba kiri kuweebwa mu ddyo oba mu kkono nga Allahu tabaraka wataala tayinaka aliseeyo mumazambi go oba ebirungi byo baddu bajja kwewuunya nti maali hatha alkitaab kitabo ki kino kye bampadde la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha tekireeseeyo mulimu mubi yadde omutono yadde omulungi yadde omunene illa ahsaha byonna biri muno n'okusooza kwe nasooza baakuwandiika n'ebibiri bye nawayo mu muzikiti baabiteekamu kale lindirira ebiseera ebyo Allah kagenda oleeta mu maaso go bakunze bakwasa ekitabo kati omusiraamu yeyaliikira neyeebuuza neyeekuba mutooki ekitabo banaakikuweera ku ddyo oba ku kkono munaabamu mirimu Allah gyayagala oba munaabamu gya ddyo oba gya kkono kati atafakkaru okufumintiriza ku bintu bye tukola n'ebigenda okuddirira mu maaso awo we tulaga kijja kuyambako okuva mu mazambi n'omuddu okubeera nga yeebuuza anaayingizibwa jjana oba muliro buli lunaku n'obeeraawo nga weebuuza nti Allah ananyingiza jjana oba ananyingiza muliro nakyo kijja kuyambako okubeera nga owona amazambi kyova olaba omuwandiisi yagamba singa omuddu anaaba nga afumintirizaku ebyo ebitono bye tulabye n'ofumintiriza embeera kijyogenda osisinkana Allah ng'oli bwannamunigina wahedan forada n'ofumintiriza ku kabbuli n'ekizikiza kya kabbuli n'olaba Allah bajjuludde abali tahta thara mu bagagga mu bakyala abanyirira mu baami abagagga abasuubuzi abakulembeze nga Allah bajjuludde bali wansi wattaka singa onoofumintiriza ku kabbuli oba oli awo onesonyi w'amazambi muddu singa onoofumintiriza ku sirata okuyita kukatinda kakatono akali mu kizikiza ate wansi waako waliyo muliro teri mutaasa teri mutaasa agenda kukutaasa bannabbi bajja yimirira eri gye kakomekerera awali ejjana nga buli nabbi agamba allahumma sallim sallim ai allah taasa abantu bange ai allah taasa abantu ba umma yange naye nga abantu bagwayo 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 kati singo n'okumintiriza ku kkubo eryo n'oliyitako oba onoobeeramu abo abanaalemwa atafakkar kijja kukuyambako okwerekereza amazambi fumintiriza ku minzaani egenda opima emirimu gyo banaawe eyinga eno sayidi ne sayidi giriwo eginaasinga mibi oba mirungi kijja kuviirako tereza ng'obudde bukyali fumintiriza allah n'akusaawa mu muliro oba mu jjana kyobala basheekhe yayongerao n'agamba nti omuddu singa n'afumintiriza ku ebyo lam yataghayyar tajja kubeeramu kubuusabuusa nti wahuwa muqiimu ala maasiihi nti oba oli awo anaawangalira ku mbeera ey'okujeemera allahu tabaraka wataala okubeera nga yeesonyiwa obulamu buno obwedduniya n'obutalabankanyizibwa dhilla giratu fi dduniya nga allahu tabaraka wataala bwe yagamba ya ayuha al insan owange ge omwana adamu ma gharaka birabbika al karim kiki ekikulabankanyiza n'obulamu buno obwedduniya ne bukwerabiza omulezi wa allah mu aya endala allah n'agamba nti fala taghurannakum alhayaatu dduniya wala yaghurannakum billahi gharur abange mu abasiraamu temulabankanyizibwa n'obulamu buno obw'ensi wala yaghurannakum billahi gharur ne bubeerabiza wa gye mugenda okudda nti si wangu kyovalaba qala ibunu qayimu rahimahullah ibunu qayimu rahimahullah yagamba omuyizi wa sheekh alislaamu ibunu taimiya yagamba kun min abinaa dduniya wala takun min abinaa kun min abinaa alakhira wala takun min abinaa dduniya fa inna alwalad yattabiu alum yagamba nti tubeera mu baana ba dduniya wabula kun min abinaa alakhira beera mu baana ba akhira wala takun min abinaai dduniya tubeera mu byana byedduniya obulamu bw'edduniya ne bukulabankanya ne bukujja ku akhira wabula beeramu abo abaana abakolera akhira tubeeramu abo abaana abakolerera edduniya fa inna alwalad yattabi alum olw'ensonga omwana agoberera maama mu buli nsonga edduniya erina abaana baayo ne akhira erina abaana baayo bonookolerera edduniya faaniya egenda kusaanawo bonookolerera akhira nga kyekirisinga kukolerera akhira yo yakusigalawo nekibeera nti ekigambo kya sheekh ibunu qayimu rahimahullah kyatugambye nti kun min abinaai al akhira buli musiraamu beera mu baana ba akhira kolerera akhira fala taghurannakum al hayaatu dduniya obulamu obw'ensi tebubalabankanya wala yaghurannakum billahi gharur wala takunu min abinaai dduniya temubeera mu baana b'edduniya ng'ofuba kuzimba nsi oyagala ofe ng'ozimbye oyagala ofe ng'olina buli kimuwe oyagala ofe ng'okoleredde edduniya wa amma fi l akhira ng'oyo batunula mu fayireyo eyakhira toyinaayo ng'ekitabo kikalu temuli sola temuli zaka temuli hijja temuli mumirimu egyo allah gyayagala temuli kusoma quran temuli azikaari wabula batunula mu lisiti ye ey'edduniya nga basoma ebirango basoma ekiraamo nga balaba nti haaji abadde ne maali abadde ne poloti abadde n'ebibanja abadde n'abaana abadde n'emmotoka abadde n'ebizimbe ng'edduniya ogizimbye wabula nga akhira tokola ki nga akhira toyinaayo kale ekigambo ekyo ekya sheekh ibunu qayim tukijjemu ebyokuyiga nti beera mu baana ba akhira tobeera mu byana by'edduniya olw'ensonga buli mwana yenna ayina abamugoberera edduniya mwana ayina abagikolerera songa ne akhira mwana ayina abagikolerera kati salawo wawoogwa katumalirize ne bino insha allah yagamba sheekhe salamat min adhunub mu bimu ku binaatuwona okuva eri amazambi yagamba nti maarifatu thamarati taruku almaasi omuddu singa n'ategeera ebibala byafuna mu kuleka amazambi ajja kubeera nga kimuyambako okuwona amazambi thamarati ebibala taruku almaasi byofuna okuleka amazambi singa onoobo bitegedde kijja kuleetera obuteegwa mu mazambi mu bufunze sheekhe yaleeta egisooka n'agamba nti min thamarati taruku almaasi mubimu kubibala omuddu byafuna okuleka amazambi ekisooka yaleeta n'agamba nti fadlullah ala labdi obulungi obudde eri omwana adamu nga buva eri allah annahu idha hamma bilmasiya thumma tarakuha lillah yuthaabu alaihi taruku laha allahu tabaraka wataala singa obadde oyina ezambi lyoguddemu oba lyogenda okugwamu n'olireka lillahi tabaraka wataala kulwa allah yuthaabu allah akuwaamu empeera eryokuleka ezambi eryo kululwe lamma warada alaihi salatu wassalam obujulizi obwajja nabbi waffe muhammadi sallwasalam yagamba nti omuddusi nga aba ayina ekirungi kyagenda okukola n'atakikola allah amuwa empeera ate singa abaako ezambi lyagenda oggwamu falam yafaluha n'atalikola min khashyati llah olw'okutya allah kutibat lahu hasana allahu tabaraka wataala amuwandikako ekirungi kimu allah amuwandikako ekirungi kimu walasanat biashri amithaaliha ate ekirungi ekyo ekimu allah n'akikubisaamu ebirungi kumi olw'okuleka ezambi lillahi tabaraka wataala ensonga endala gye yaleeta yagamba nti awada min allah allahu jalla fiula akukyusizaamu ezambi ero n'akuwaamu ekirungi singa obadde ogenda okukola ezambi oba n'ogaleka allahu tabaraka wataala akukyusizaamu mu mazambi ago n'akuwaamu ebirungi oba n'akukyusizaamu n'akuwaamu empeera ekyajja mu hadisi omubaka gye yagamba nti innaka lan tadia shaian lillah illa baddalaka allahu bihi ma huwa khairu laka minhu omuddu singa yeeresa ekintu kyonna kulwa allah nga kibadde kibe allah amukyusizaamu n'amuwaamu ekisinga ekyo obulungi allah akusonyiwa mu mbeera efaanagana ku bwekyo baleeta wano allah byakuwa allah akuwa awadahu llahu al iman fi qalbihi allah akuwa obukkiriza mu mutima gwo imaani neyeeyongera wabaraka allah akwongera emikisa fi rizqi mu kugabirira kwe wasiha fi badani allah akuwa obulamu mu mubiri gwo allah akuwa empeera ezo la yaqdiru alaih zotayinza na kufumintirizaako byebirungi allahu tabaraka wataala byakukyusizaamu singa obaolese ezambi kulwa allahu tabaraka wataala then n'ekirala omuddu kyafuna singa yeresa amazambi an taraka almasiya sirahu lilabdi fi dinihi aw wa akhiratihi omuddu singa yeresa amazambi sirah kigenda mumuyambako okulongoosa lilabdi fi dinihi wa akhiratihi omuddu ajja kulongoosa edduniya ye n'eddiini ye n'enkomerero ye sheikh yaleeta singa omuddu anaalongoosa eri allah n'atagwa mu mazambi n'aleka ebyonoono n'aleka amaasi allah ajja muwa obukuumi allah ajja kumwagala allah ajja kumwagaza ebitonde allah ajja muwangaliza mu mbeera ey'obulungi awangale mu duniya ng'atambula salaman salama wa rahatu lbadan n'omubiri gwe gujja kuwummula wa quwatu lqalbi so nga n'omwoyo gwe oba n'omutima gwe gujja kubeera gw'amaanyi ku nsonga z'eddiini then n'ekisembayo sheikh gye yaleeta insha allah yagamba nti baadu athari taruku lmaasi fi dduniya obumu kwobwo bojjo olabirako omuddu singa abaalesa amazambi athar obubonero kojjo mulabirako mu kuleka amazambi wano ku nsi yagamba sheikh fa idha maata allah waba nga mujjurudde oba mukaseerako okufa kwe allah nga amusindikiridde bamalayika bamusanyusa n'amawulire agejjana era ne bamugamba nti la takhaafu totya wala tahzanu era teweeraliikirira ku byogenda kuleka ku dduniya wa abshiru biljanna era tukusanyusa nejjana allati kuntum tuwaadun eyo allahu tabaraka wataala gye yabeera nga abalaganyisa obono ojja olabira nti omuddu singa abaalesa amazambi bamalayika allah abamusindikira ne bamusanyusa nejjana era ne bamulaga nti tobaamu kutya wajolaga era teweeraliikirira ku bantu bobolese ku dduniya ebyo byonna teufuna bweraliikirivu mu mbeera efaanaganako bwetyo era ne bamutegeeza ne ku akhira gyolaga teri kanyigo teri kanyigo Allah ujalla fiola agenda kussa mu kisiikirize kya arushi ye akaseera weatagenda kubeerawo dhilla kisiikirize kyonna kujjako ekisiikirize kya arushi ya Allah ng'akasana kookyabantu bwe Allah ajja kussa mu kisiikirize lwaki weesonyiwa amazambi Sheikh n'alaga wano aya gye yaleeta naga nti dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasiul alim ebono bwe bulungi Allah bwagenda okukolera abaddu abairisa ebyonoono wallahu wasiun alim then n'aleeta ensonga eyasembayo n'agamba nti jazaul husna min allah omuddu Allah agenda muwa empeera ekyasinza obulungi nga yejjana singa weeresa ebyonoono kyeyagamba Allah waliman khaafa maqaama rabbihi jannatani waliman khaafa maqaama rabbihi jannatani buli muntu yenna eyatya Allah n'atagwa mu mazambi neyeesonyiwa amazambi mu maaso ga Allah ayina ejjana bbiri qaala almujahid mujahidi yagamba mu nsonga eyo yagamba nti wahuwa rajul ye musajja yureedu an yaznaba eyali ayagala okubeerako ezzambi eryakola fayadhkuru maqaama rabbi n'atya okuyimirira mu maaso ga Allah fayadiu dhambahu au dhambihi n'abeera nga yeesonyiwa ezzambi eryo yali agenda okugwamu n'atalikola walmuraadu biqawlihi ta'ala jannatani n'ekyali kitegeezebwa mu kigambo kya Allah kyeyagamba nti jana ziri bbiri Allah zagenda owa omwana adamu bamufasiru bagamba nti jazaa'u ala taruku lmanhiyat empeera esooka ejjana gye bagenda osooka omuwa okuleka ebyo Allah byeyaziiza walakhara ate empeera ey'okubiri ala ficilu taaati yejjana gye bagenda omuwa olw'okukola ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byayagala ye aya eyo waliman khaafa maqaama rabbihi jannatani Allah agenda kuwa oyo ayimirira mu maaso ge agenda muwa ejjana bbiri ng'ejjana esooka Allah lwaki agimuwa nga mpeera ala talku lmanhiyaati Allah agimuwa olw'okuleka ebyonoono ejjana ey'okubiri ala ficilu taaati Allah agenda kugimuwa olw'okubeera nti yakola emirimu egyo Allahu tabaraka wa ta'ala gyayagala tusaba wakitiibwa Allah tussemu abo baaliwo ejjana ez'ebbiri olw'okuleka amazambi ate ne tukola emirimu egyo emituufu insha allah Allah wanaaba tuwadde obulamu tugenda yingira ogwo tubadde tuli mu muqaddima wala tugenda yingira awali ekinyusi kyaffe mukaffiraatu adhunubu alaashi okwewala amazambi ago kijja kutuviirako okubeera nga Allahu tabaraka wa ta'ala atusonyiwa nga tugenda laba mukaffiraatu dhunubu ebintu ebisonyiyisa amazambi omuwandiisi yaleeta ebintu kkumi nga woba obikoze bijja kusonyiyisa amazambi ago guze weedibaga insha allah tujja kubeera nga tubiraba mu bugazi wa baraka llahu fiikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amthalikum assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.